wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa tababar muddo dheer ah hirti ku dhawaad 10 qof oo dhalinyaro aan sayto lan tababaray dabdamiska ku shaqeeyo gudaha garoonka iyo magaalada Baydhabo kooxmada dhalinyarada tababarka la hiriyay ku hadalay muddo tababarka dareer iyo sidii uu ku faa'iideysan tababarka weyn uu si sheegay in uu ku shaqeeyo doonan dhamaan howlahi lahan tababaray
ma way balaray Cabdisalaam Abdulqaadir Cabdinuur way ba kuma daha mayr raayn sheegada aircraft rescue firefighting oo qaybta Baydhabo way baa baranay xamar wayna hambarnay bulshada deegaanka tii ugu faa'iideyno shaqada tiidana way taa intii mayr raayn sheegada boorka oo diyaarado dabdamiska intii ugu shaqeyno iyadana ka faraxsan heer sare intii ku diirno iyadana rajeyn wayna iyadana ma hadnagaane dawladda federaalka qaasatan wasaaradda maaliyadda dowladda marka bulshada tii aan tii idin faa'iideen walaayo idin ka baahanayeen iyo ana ku maqanay qayb ku maqanay tahayti iyo ana idin hamiyayeen meel qayb ku ma daawo umay raayn shaqada oo bulshada ku maqanay tii oo idin linka baahanay idin meel raayn shaqada dadka iyo rajeyeen mar hore rajey laakiin alxamdulillaah hal lin baahanay hada kooyti way idinka maandagaane shaqada wasaaradda ilaa heer dowladeed ilaa heer state marka okay meel ka dhamaay idan maad salaam aleikum warahmatullahi wabarakatuh
wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Cabdinuur Aadan oo xiritaanka tababarka ku hadlayay wayba uu dhalinyarada baratay dabdamiska kala dardaarmay in ay la shaqeeyaan bulshadiyo
dhamaantiin siin salaame in kooreen may salaame barre teamkan oo meelahay maxamed shamiin soo gaamiyow oo ah unsoos ina civil aviation ka oo seminar dhalinyarada du korta bar hamar marne onon ka dirne dhamaaysadeen lama biyaaje yeesha lahayn dadku afar sano ka hor hata barade afar u fahayn dadku horma hayaan siyad oo marne yoonta bar goonaliga furi oo dadkaas ku dambooy lama sano ka hor hayti nimankii la niska weeri soo seminar leensiyo oo shaqadii iyo baradeen si inay helmaagna hoolin galantay ee qobadan yelinka weeri seminar kaas may dareereeyay muddo toddobaad ah geeka gabagabani ay insha Allah dileero geekani hirbuuye marka dhalinyaradana mahadnaga sida oo fayle oo seminarka ay hubib qaadeen oo hooli wadanka aan baradeen dib haddana hasuusan seminar yar lama di marne han web galen eedan ka mahadnaga